어떡해. 아유,
kana ipi vakateka mweyo so rest in peace muende na mutima umozi mazambia ni vangolila kuona na kochena imwe kuyeveni na futi ndiye wish mweza chena mutima wa mush yuti do your job of course sembe kumamba kwenzo tumi wako makozi sembe tamitu milani to see how it feels losing a father by etika kwa tibuzi mweyo so rest in peace kwenda simuna kala ile nangu wansi kwa imba popela sima chita announce kwe mwaenda mukaba poshe vasata bachiru vana rupia banda bafeti manawasa futi na ba Kenneth Kaunda chani baba Jehovah ndiye kamboni misozi ye nacho kakazura na kagaloni the father of Zambia has gone mazambia ni wonsi hapa ndisema ovan kwe mwaenda Yesu wa mitengeni ni wishing atika kumani lane kuheven Yonza ni pempela usiku na kuseni Koza ino Zambia is a Christian nation Kwe maenda muka mupoche kwa devi Lolo na badandi crazy Kale za tasa la jemu matiesi Kenza mba jimok my face Maybe nilo tache of course Baedi kacha kwa lungwa I miss those days Ati alewele lapo Alewele lapo Alewele lapo Alewele lapo Alewele lapo Alewele lapo Those days Alewele lapo Alewele lapo I miss those days Alewele lapo Jagwa Alewele lapo I miss those days Alewele lapo Adi Alewele lapo I miss those days Alewele lapo Alewele lapo
Rest in peace The father of the nation The father of Zambia, Honorable Mr. President Edgar Chagwa Lungu. She records DJ Sanford, Prince K, Nas K, Sram K, B Mike, Wau Zambia, Gabi Zambia, Luga Zambia, Nicholas Mumba. Mukumbuta na Barok Danger Popman Popizo Era Akirikezo Titus Moyo na Emmanuel Achan family member Boss Mikey I see you na Badismo Banona Chongo Billy Zedemu Clifford Makaveli Nabagai paka mwala po Mazapuka yonzi JD wa magro nota boy Na mimo na mwemfumu Fali boy Thanks for the beat Ba DJ Sanford Shaka ZM You already know my name The second boy Manager Zapo